Katonda bagenda kumulaba nga bayita mu Rwanda.
Faba kugoberera tumulabye, tulabye Katonda. Nga menya ejegere, ezejine bikonge byali mu maso gaffe. Bajje byali bitukanga tena ffe byetukanga. Omwoyo kati tuli bamanyi, kubanga ekigambo kiyalali. Omutume webale, byonkoledde webale. Nevalina batandala bakatonda nakasa banja kumulaba. Katonda bantu bakumulaba, katonda bantu bakumulaba, katonda bantu bakumulaba. Nabatanda lokoka nabera bakulokoka, 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 bakulokoka. Mujje tugende ku victory batwaniriza. Dr. Serwada adabiriza emyoyo egine nyota, emyoyo egirwadde endwadde. Namwe abalala muyina sitwesi, esuubi lya bulolo kuba muyina zirosi. Mujjenu God we bless you. Katonda bantu bakumulaba, katonda bantu bakumulaba, katonda bantu bakumulaba. Nabatanda lokoka nabera bakulokoka, 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 bakulokoka. Mbulira mbulira oyo gw'oyita naye, nze nkubulira empisa zo. Mbulira oyo gw'osiza w'amatu, byeyogera bikulaga Katonda. Nze nina omusajja bamuyita aposo, Serwada bambiza ndaze Katonda. Omutume